Nitoka jasho na damu kwenye penzi kupigania upendo ambao atasipendwa ili walo na liwe nilijitoa vingi kumbe mwenzangu anaona na pretend saizi kwa mwenyewe na nenepa siulizi maswali wapi natoka sina shida na mtu sijakopa na kurudia mapenzi na ugopa yeli mshina damu nalipewa Eva peke yake utayaweza sawa yali mshinda mwaka na pesa na dawa zake misi na neno haya mweze numitena sifagiri
niache, niache
itakipoteza muda
niache, niache
na kama masomo ni nasifuri
niache, niache
moyo wangu nisha ufunga mana kuwa single na enjoy
na enjoy
sitofika uko
mie sitofika uko
kumbe kuwa single na enjoy,
enjoy.
Nilijua sitoboy uko
mie sitoboy uko
unajikuta unajali mwezako najaliwa na wengi nimeshindwa ayo yani wendo ulali mwezako nalaliwa na wengi mambo gani ayo bola nimbe mziki ninjoy na pombe nizidi jipa moyo kulu nsikonde mke mwema utoka kwa bwana basi sipunde ngoja nitulie kijana jichunge nimeachika na uguza maumivu mnaopendana hata sioni wivu jua lile litele mke nitachelewa sana kuvuta mke saizi mi hata siwaingili
niache, niache
nitakipoteza muda
niache, niache
na kama masomo ni nasifuri
niache, niache
moyo wangu nisha ufunga mana kuwa single na enjoy
na enjoy, na enjoy
nilijua sitofika uko
mie sitofika uko
kumbe kuwa single na enjoy
na enjoy, na enjoy
nilijua sitoboy uko
mie sitoboy uko
Isho boy dream boy young brown on this one, yeah. Mother Mary, yeah.